Amen, amen. Hallelujah, amen. Amen, na Yesu. Amen, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah. Chagua Yesu ili likuinue milele yote babangu wala sitamwabudu mwingine maana umetenda majabu meshani mwangu yo 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 yo, yo. Anayebariki maskini, anayeponya magonjwa ya miaka, oh, paka wewe.